Banka y'ebyobusuubuzi ya Housing Finance Bank erangiridde amagoba ge yakola mu mwaka oguwedde 2025 eraze nti amagoba ge yongedde ebitundu 20% okuva ku buwumbi 7.1 ze yakola mu mwaka 2024 okutuuka ku buwumbi 85. Alipoota ya banka eno eraze nti ebyobugagga byayo ebikalu nabyo byeyongerako omwaka oguwedde n'ebitundu 15% nga bikola trillion 2.7 trillion. Ensimbi ezirekebwa abakasitoma okusinziira ku alipoota eno nazo zeeyongedde ebitundu 15% nga zino ziweze 1.95 trillion. Ensimbi ezeewolebwa omwaka oguwedde nazo zeeyongedde ebitundu 11% nga bino bikola 1.2 trillion eza Uganda. Babadde ayanja alipoota eyo mu Kampala Ssentebwa Board ya Housing Finance Josephine Mukumbya agambye nti obuwanguzi obutuukiddwako buvudde ku mpeereza ennungi eri bakasitoma n'okusasula obulungi emisolo emisoso gyonna gavumenti omuli n'emisolo. Senkulu wa Housing Finance Bank Michael Mugabi bwati asabye abaweereza mu banka eyo okwongera okunyweza obwesigwa n'enkola y'emirimu erongookere ddala kubanga obwesigwa obwo bubayamba nnyo mu kunyweza bakasitoma baabwe.